Zwap.com.
Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu.
Nilishatokaga kitambo, nilishafanyaga dimambo, nilishakuaga dichambo kama lambo na mipango ndani ya pango. Haujatoka we mshamba, hauwezi focus, utasoma namba. Januari inapita makamba, natamba kulupamba, natoka kwa mnyamani, so kwa mkanda, acheni propaganda, siwe sanda.
Haujatoka kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu.
Sleeping and crying, I'm funny, I like. I'm on the right track, no time for lack. Tired eyes, but my heart's on fire. Kijima tanga, like a guy. On your mark, see a brand. And it's a shiny sun. It's a color, color, clean. Get up, it's a little lead. She's a little possibility.
Aujia toka, kumbe mshamba. Aujia toka, kumbe mshamba tu. Aujia toka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu, haujatoka. Kumbe mshamba, haujatoka. Kumbe mshamba tu.
Wakali kabisa, mbali na nyumbani ndio logo. Wendelea kuwa dereva wa sahani, haujatoka bado.
Zwap.com.